shida, jasho linatutoka, wewe ukileta dharau, sisi tunakunyosha. Watoto swahili ni sila tubabaishi lakini, wewe ukipipisha machapo, sisi tunatulisha boshi. Watoto swahili ni sila tubabaishi lakini, wewe ukipipisha machapo, sisi tunatulisha boshi.
Taipu yako, acha mdomo, kuropoka ujo, sisi tupo, long time kitambo, hatuna shobo, kushobo kiayo mambo koko. Tafuta, tafuta wa taipu yako, acha mdomo.
Wanamuita my brother Kisira, chezesha kinani.
tuite Jumane Ulaya, sikusikii